Black Market Records. Uja realize hizi habit ni cycle. Nili bag body for me alafu bag nika fumble.
Nili realize huyu chali ni cycle. Staki mambo leo, juleo, juleo sina mambo.
Ni cold outside, street ina ni cold outside. Shori ni mcold outside, shori sijamtoa outside. Kila siku tuna argue, pangori kitokea sunajua mi I got you. Nifani kila ex uwarachu, akipata mtu kesho anakuwa pachu. Uja realize, hizi habit ni cycle. Nili bag body for me alafu bag nika fumble.
Nili realize, huyu chali ni psycho. Staki mambo leo, juleo, juleo sina mambo.
Cold outside, tutoke ni buy samosas. Sina kitu ya kuitisha pizza, metoka mejam, ana call outside. Niko stone so hard kushinda Steve-o. Ego ndo kitu imenifanya evil. Pride, mbogi, najifanya lion. Analia mini doggy. Uja realize, hizi habit ni cycle. Nili bag body for me alafu bag nika fumble.
Nili realize huyu chali ni psycho. Staki mambo leo, juleo, juleo sina mambo.